jana barubaru na wewe. Sipendi fundi wangu wanguo, ile dress yako ameweka sana, taku sana. If only I could buy you Gucci or Dior, a girl toto I could be your jaluo. Nuti ya thao upanguzie makamasi, how I wish pesa hazinge nishinda mbio. But if we shares kwa horses, ninge iba moja ngong race course. Picha Mona Lisa ntoe nike yako, chafanya anything just because. If we shares kwa horses, ninge iba moja ngong race course. Picha Mona Lisa ntoe nike yako, chafanya anything just because. Kirubi yange niachia mali, ungefurahi. Yangote yange kwa jirani, ungefurahi. Ibete todi jama mangena, ungefurahi. Chandaria wange adopt mtu mzima, ungefurahi. Kirubi yange niachia mali, ungefurahi. Yangote yange kwa jirani, ungefurahi. Ibete todi jama mangena, ungefurahi. Chandaria wange adopt mtu mzima, oh.
Iva shinda huda, kwani we ni bama juu umebeba nyama. Mini dere wa mat ni pin manamba, mtoto moja beauty riri tundwa na kufana. Tuesday ikifika galari yangu na jaza, project ya Picasso we ni atwa kiawanga. Nila mbendi muja vile we ni sawa, nime kusoma graduation ukigawa. We ni fly kushinda hostess ndakosa aje unga. Louis V saini tricky but camera uneza dunga. Ni kufunge macho permanently kama ruga. Standards tunaset kina dufando atastupa. Kauna penda gardens, kuna masinde muliro. Na kandizi uneza harvest, ujishibishe marigo. Maria stops, hatu smami. Watoto ni chwani, tight nuts, kita ndani.
Horses, ninge iba moja ngongres kos. Picha Mona Lisa ntoe nike yako, tafanya anything just because. Kirubi yange nyechia mali, ungefurai. Yangote yange kwa jirani, ungefurai. Ibete todi jama mangena, ungefurai. Chandaria wange adopt mtu mzima, ungefurai. Rubi yange nyechia mali, ungefurai. Yangote yange kwa jirani, ungefurai. Ibete todi jama mangena, ungefurai. Chandaria wange adopt mtu mzima,
ingedai.
Just what I'm saying.